mwitemwa bantu mwata mfyengulumu bantu sekeleleni amashina yenu mwibuku ya mushilo ngayalilembwa muchitabo Yesu atile chimyufisha.
Exclusive from zhitspromise.com.
Mwitemwa bantu mwata sekeleleni. Amashina yenu mwibuku ya mushilo ngayalilembwa muchitabo Yesu atile chimyufisha bwinji
ye baba
ye baba mwitemwa bantu mwata sekeleleni
amashina yenu mwibuku ya mushilo ngayalilembwa
muchitabo kukwa babambi usiku wa lupingulo Bakalatila, lesana le kuhombela Chinshishi na yendi mwibuku ya mushilo dalilimbo Mwambika kuwaya, mwele sawandie Kukaba, sama, bakalatila Lesana le kuhombela, chinshishi na yendi Mwibuku ya mushilo dalilimbo Mwambika kuwaya Kuwaya, mwele sawandi Kukaba Sema Baka latila Lesa, lesa, nale kubo Chishishi na yandi Lelo Yesu wakatila Chose fyo nini shiva Mbuka bene tawalekele Fuma pana kutansia Tawie kuwaya Chavulata Tawili chansoni Hedo Yesu wakatila Jose choni jishiva Wale pepa Lele wale fisami na muma pepo Fuma pana kutansia Tawie kuwaya Chavulata Tawili chansoni
Downloading from zhitspromise.com.